ka chigi n'ọnụ ezi chineke gosi ha n'ibu chi ọnọdụ niile na ju olebe ka chigi n'ọnụ ezi chineke gosi ha n'ibu chi site n'ọwụwa anyanwụ uwe rị n'ọdịda ya aha jehova ga-abụ ihe buliri elu site n'ọwụwa anyanwụ uwe rị n'ọdịda ya aha jehova ga-abụ ihe buliri elu site n'ọgbọ were n'ọgbọ aha gị jehova m ga-abụ ihe buliri elu site n'ebigebi were n'ebigebi aha gị jehova m ga-abụ ihe buliri elu nna m mma mma ee mma mma ee nna m mma mma ee eze ebube mma mma ee esoro amara ụzọ mma mma ee eche tobe sie m ike mma mma ee oke nkume ke mbebi gebi mma mma ee jehova kwụsụ niile ke ndị agha mma mma ee chukwu na azam ekpere mma mma ee ọdịmmadụ n'obi me mma mma ee esoro amara ụzọ mma mma ee eche tobe sie m ike mma mma ee oke nkume ke mbebi gebi mma mma ee jehova kwụsụ niile ke ndị agha mma mma ee chukwu na azam ekpere mma mma ee ọdịmmadụ n'obi me mma mma ee jehova bụ onye ukwu ịbụ onye mmeri ịdị gatụrụ ụra ị na-echebe m ka ọma chineke onye bere chukwu na azụ mba niile mma mma ee ịdị ebube ịdị omimi ikwesịrị ntụkwasị obi ị na-achị eze n'igwe n'ụwa ekene gburugburu gbara ocheze gị gburugburu olu gị dịka ebe eluigwe na-agba ebube ịdị ebube ebube esoro amara ụzọ mma mma ee eche tobi esie m ike mma mma ee oke nkume ke mbebi gebi mma mma ee jehova kwụsụ niile ke ndị agha mma mma ee chukwu na azam ekpere mma mma ee ọdịmmadụ n'obi me mma mma ee esoro amara ụzọ mma mma ee eche tobi esie m ike mma mma ee oke nkume ke mbebi gebi mma mma ee jehova kwụsụ niile ke ndị agha mma mma ee chukwu na azam ekpere mma mma ee ọdịmmadụ n'obi me mma mma ee chukwu ịdị ebube ịdị omimi ikwesịrị ntụkwasị obi ị na-achị eze n'igwe n'ụwa ekene gburugburu gbara ocheze gị gburugburu olu gị dịka egbe eluigwe na-agba ebube ịdị ebube ebube esoro amara ụzọ mma mma ee eche tobi esie m ike mma mma ee oke nkume mbebi gebi mma mma ee jehova nkwụsụ niile ke ndị agha mma mma ee chukwu na azam ekpere mma mma ee ọdịmmadụ n'obi me mma mma ee.